Let's read Revelation 21.
Wacha tusome Ufunuo mlango wa 21.
On this white throne of judgment.
Juu ya hiki kiti cheupe cha enzi cha hukumu.
Revelation 21.
Ufunuo wa Yohana mlango wa 21.
Verses 20 to 27 for now.
Mstari wa 22 hadi wa 27 kwa sasa.
This is what he says.
Anasema hivi.
The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of pure gold, like transparent glass.
Na ile milango kumi na miwili ni lulu kumi na mbili, kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo angavu.
I did not see the temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple.
Nami si kuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwanakondoo ndio hekalu lake.
The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of the Lord gives it light and the Lamb its lamp.
Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni Mwanakondoo.
The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it.
Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake.
On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there.
Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku.
The glory and the honor of the nations will be brought into it.
Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake.
Nothing impure will ever enter it.
Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge.
Nor anyone who does what is shameful or deceitful.
Wala yeye afanyaye machukizo na uongo.
But only those whose names are written in the Lamb's book of life.
Bali ni wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo.
Precious listeners.
Wasikilizaji wa dhamani.
Now you can see the importance of your name being in the Lamb's book of life.
Sasa mwaweza kuona umuhimu wa jina lako kuwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo.
You see that even in the New Jerusalem.
Waona ya kwamba hata katika Yerusalemu mpya.
The city of God.
Muji wa Mungu.
The city that has no need for sunlight or moon.
Mji usiohitaji mwangaza wa jua wala wa mwezi.
The glorious city of the Lord.
Mji wa utukufu wa Bwana.
You see that he will not care much.
Waona ya kwamba hata jishugulisha sana.
But he will care about whether your name is in the book or not for you to enter that city.
Lakini kitakachojalisha ni kwamba jina lako limeandikwa katika kitabu hicho ama sivyo, kwako wewe kuingia katika mji huo.
And you have seen very clearly that none of those who are shameful or who are deceitful will be able to enter that city because their names will not be found in this book.
Na umeona kwa wazi kabisa ya kwamba hakuna yeyote atendaye mambo ya aibu ama uongo atakayeingia katika mji huo. Manake majina yao hayatapatikana katika kitabu hiki.
So we need to be very careful to understand exactly what are the things the Father is looking for.
Kwa hivyo tuahitajika kuwa makini kabisa kuelewa ni hasa ni vitu vipi ambavyo Baba anavitafuta.
So the Lord Jesus may include our names in that book.
Ili ya kwamba Bwana Yesu akahusishe majina yetu katika kitabu hicho.
So some of the things you see, deceit for example, lying, just deceitfulness, he says.
Kwa mfano, baadhi ya vitu ambavyo unaona ni uongo, kudanganya tu anasema.
None of those people will be found in that book.
Hakuna hata mojawapo wa wale watu waongo atapatikana katika kitabu hicho.
And how much has the church lied?
Lakini ni kwa kiasi kipi kanisa limedanganya.
Just take deceitfulness.
Chukua tu kwa mfano udanganyifu.
And I'm just mentioning bit by bit. I want as we continue so you see some of the key elements, the key things that you need to be able to have in order to enter the book of life.
Na ninataja tu hoja baada ya hoja. Lakini tunapoendelea, ninataka uone baadhi ya yale mambo ambayo unahitajika kuwa nayo ili ya kwamba kuingia katika kitabu cha uzima.
Now we are seeing that in the New Jerusalem.
Sasa tuona ya kwamba katika Yerusalemu mpya.
They will go according to the book of life of the Lamb of God.
wataenda sawasawa na kitabu cha uzima cha mwanakondoo wa Mungu.
And yet we see two things here, the shamefulness and deceitfulness.
Na ili hali tuona mambo mawili hapa, aibu na udanganyifu.
Who are the people that have ashamed Jesus?
Je, ni watu wagani waliomwaibisha Yesu?
The book of Hebrews chapter 6 verses 4 to 6.
Kitabu cha Waibrania mlango wa 6 mstari wa 4 hadi wa 6.
The verses of the song of Moses.
Mistari ya wimbo wa Musa.
That the church has not sung.
Ambayo kanisa halijaimba.
These are some of the verses, Hebrews chapter 6 verses 4 to 6.
Hii ndio baadhi ya ile mistari. Waibrania mlango wa 6 mstari wa 4 hadi wa 6.
And he says very clearly.
Na anasema kwa wazi kabisa,
it is impossible for those who have been enlightened.
Ya kwamba haiwezekani kwa wale waliokwisha kutiwa nuru tayari,
or once received the gift of the Spirit.
Na kukionja kipawa cha Roho Mtakatifu.
And he goes on and on and on. He says if they fall away kimakusudi.
Na anaendelea na kuendelea na kuendelea. Anasema kwamba ikiwa wataanguka kimakusudi.
It is impossible for them to be brought back to repentance.
Haiwezekani kwao kurejeshwa katika toba.
Because to their loss they are crucifying the Son of God all over again.
Manake kwa hasara yao wanamsulubisha mwana wa Mungu mara tena.
And subjecting him to public shame.
Na kumwaibisha hadharani.
And so I am just bringing this to your attention so you can understand the book of Revelation here.
Na kwa hivyo ninawamakinisheni juu ya haya ili ya kwamba muelewe hicho kitabu cha Ufunuo wa Yohana.
And he said nothing impure will enter the city.
Na akasema kwamba hakuna chochote kichafu kitaingia katika mji huo.
Or will anyone who does what is shameful.
Ama yeyote atendaye mambo ya aibu.
Or deceitful.
Ama ya uongo.
And you see that receiving Jesus.
Na waona ya kwamba kumpokea Yesu.
And throwing him and going back to do sin.
Na kumtupa na kurudi kutenda dhambi.
In Hebrews he says bringing public shame to Jesus.
Katika Waebrania anasema kumuaibisha Yesu hadharani.
Which people will be in this book?
Je, ni watu wagani watakaokuwa katika kitabu hiki?
Surely the perfect bride of Christ is surely perfect.
Kwa hakika biharusi mkamilifu wa Kristo ama kweli ni mkamilifu.
No cheats, no deceitful people.
Hakuna waongo, hakuna wadanganyifu.
No shameful people will be in that book.
Hakuna watu wa aibu watakuwa katika kitabu hicho.
Look at your life today.
Angalia maisha yako siku ya leo.
Are you creating shame to Jesus?
Je, unamwaibisha Yesu?
Are you lying to Jesus, the Lamb of God?
Je, unamdanganya Yesu mwana kondoo wa Mungu?
The owner of the book of life.
Mwenye kitabu cha uzima.
He is the one that has power and authority.
Ni yeye aliye na nguvu na mamlaka.
To write your name or blot it out.
Kuliandika jina lako mle ama kulifuta.
Listen to me.
Nisikize.
He has the authority.
Ana mamlaka.
To write your name.
Kuliandika jina lako.
Or blot it out of the book of life.
Ama kulifuta kutoka katika kitabu cha uzima.
The Father has given him authority.
Baba amempatia mamlaka.
Are you being deceitful to Jesus?
Je, wewe ni mdanganyifu kwa Yesu?
Are you creating shame on Jesus?
Je, unamwaibisha Yesu?
Those are just two.
Hayo ni mawili tu.
I just want you as we walk on.
Ninakutaka kwamba tunapoendelea.
That you examine your life.
Ya kwamba uyachunguze maisha yako.
And see if your name can be found in that book.
Na uone ikiwa jina lako laweza kupatikana katika kitabu hicho.
The book of Philippians 4.
Kitabu cha Wafilipi mlango wa 4.
We are going to servanthood now.
Sasa tunaingia katika utumishi.
Philippians chapter 4.
Wafilipi mlango wa 4.
I want to start from verse 2.
Nataka nianzie mstari wa 2.
What does it take to have your name in this book?
Inagharimu nini kuwa na jina lako katika kitabu hiki?
What does it take to have your name in this book?
Je, inagharimu nini kwa jina lako kupatikana katika kitabu hichi?
It says, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord.
Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 2 anasema hivi, namsihi Euodia, namsihi na Syntyche, wawe na nia moja katika Bwana.
And verse 3 says, yes, and I ask you, loyal yoke fellow, to help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.
Na katika mstari wa tatu anasema, Nam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana waliishindania injili pamoja nami na Klementi nae na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima.
Now I want you to look at the lives of these ones whose names are in the book of life.
Sasa ninataka uyatazame maisha ya hao ambao majina yao yanapatikana katika kitabu cha uzima.
So you can be able to gauge yourself to see if your name can surely be in that book.
Ili ukaweze kujipima na kuona ikiwa kwa hakika jina lako laweza kuwa katika kitabu hicho.
In verse 3 says, yes, and I ask you, loyal yoke fellows, loyal.
Katika mstari wa tatu anasema hivi, Nam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli, wa kweli.
Which means you have given yourself to the cause of the gospel.
Kumaanisha kwamba umejitolea kikamilifu kwa ajili ya injili.
The Lord is saying that if you give yourself to the cause of the gospel.
Bwana anasema kwamba ikiwa utajitolea kabisa kabisa kwa ajili ya injili.
With loyalty.
Na kikweli.
How many times have you not been loyal to the gospel?
Ni mara ngapi haujakuwa wa kweli kwa injili?
How many servants of the Lord have been loyal to the cause of the gospel?
Ni watumishi wangapi wa Mungu wamekuwa wa kweli na waaminifu kwa ajili ya injili?
To be able to suffer.
Ili wakaweze kuteseka.
To get their names in the book of life of the Lamb of God.
Ili majina yao yakakue katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo wa Mungu.
To suffer.
Unateseka.
To be loyal yoke fellows.
Kuwa wajoli wa kweli na waaminifu.
Which means yoked together in loyalty.
Kumaanisha kwamba walioshikanishwa pamoja katika uaminifu.
For the cause of the gospel.
Kwa ajili ya injili.
And you find that even the Christian.
Na unapata ya kwamba hata Mkristo.
He is talking about all people that want their names in the book of life.
Anazungumza kuhusu watu wote wanaotaka majina yao katika kitabu cha uzima.
He say you have to be loyal.
Anasema kwamba lazima uwe wa kweli na mwaminifu.
For the cause of the gospel.
Kwa ajili ya injili.
To be along with people like Clement.
Kuwa pamoja na watu kama Clementi.
So he's telling you of enduring suffering.
Kwa hivyo anakueleza juu ya kuvumilia mateso.
For the cause of the blood of Jesus.
Kwa ajili ya damu ya Yesu.
The gospel.
Injili.
How many of you Christians out there?
Ni wangapi kati yenu wa Kristo hapo nje?
Can endure.
Mwaweza kuvumilia.
For the gospel.
Kwa ajili ya injili.
One day and you jump out of church.
Siku moja tu na umekwisharuka umetoka kanisani.
Oh, my husband is this.
Mume wangu ni hivi.
Oh, my wife is this.
Oh, mke wangu ni hivi.
Oh, I've lost my job.
Nimepoteza kazi yangu.
You are jumping out.
Munaruka nje.
You cannot endure.
Hamwezi kuvumilia.
I am bringing you to understand what it takes for your name to be written in this book.
Ninawaleteni kuelewa inagharimu nini jina lako kuwa limeandikwa katika kitabu hiki.
You be a loyal yoke fellow.
Lazima uwe mjoli wa kweli na mwaminifu.
For the cause of the gospel.
Kwa ajili ya injili.
You be yoked with people like Clement.
Lazima uwe unafunganishwa nira na watu kama Clementi.
And Paul.
Na Paulo.
And John.
Na Yohana.
Being taken to prison.
Wanapelekwa gerezani.
Being locked in there.
Na kufungwa mle ndani.
For the cause of the gospel.
Kwa ajili ya injili.
Some of you just a little suffering.
Baadhi yenu mateso kidogo tu.
If you are told a job.
Kama utaambiwa kazini.
Leave Jesus today.
Kwamba muache Yesu leo.
Otherwise you lose your job.
Isipokuwa hivyo utapoteza kazi yako.
Some of you would leave Jesus.
Wengine wenu mtamuacha Yesu.
He is in other words saying, if you want your name to be written in the Lamb's book of life.
Kwa maneno mengine anasema kwamba ikiwa unataka jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo.
You have to endure and suffer for the cause of the gospel.
Ni lazima uvumilie na uteseke kwa ajili ya injili.
Matthew chapter 7 somebody.
Mathayo mlango wa saba mtu.
Today you will understand what it takes to be in that book.
Leo utaelewa inakugharimu nini kuwa katika kitabu hicho.
On this radio.
kwenye hiki kituo cha radio.
The truth is being opened out to you now.
Ukweli unafunuliwa kwako sasa.
There is nothing hidden here anymore.
Hakuna chochote kilichoficha hapa tena.
So you can make up your mind.
Kwa hivyo waweza kufanya uamuzi.
You cannot say, oh, I was not told.
Hawezi kusema kwamba, si kuambiwa.
Now you have to decide.
Sasa lazima muamue.
If you surely want your name in that book.
Ikiwa kwa kweli unataka jina lako katika kitabu hicho.
Because you've even seen him saying that the one that will enter the new Jerusalem.
Manake hata mmemwona akisema kwamba wale watakaoingia katika Yerusalemu mpya.
Where the new heaven, new earth comes in.
Ambapo mbingu mpya na dunia mpya inaingilia.
They are the ones in the Lamb's book of life.
Ni wao wanaopatikana katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
That means Jesus is the power.
Kumaanisha kwamba Yesu ndiye nguvu.
Jesus has authority.
Yesu ana mamlaka.
And power.
Na nguvu.
For you.
Kwa ajili yako.
Even in this life.
Hata katika maisha haya.
Even in the new heaven.
Hata katika mbingu mpya.
We are talking about the white throne of judgment of the Lord Jesus.
Tunazungumza kuhusu kiti cheupe cha enzi cha hukumu cha Bwana Yesu Kristo.
And inside there we found that there is a book.
Na mle ndani tumepata kwamba kuna kitabu.
That he removed the book.
Ya kwamba anaondoa kitabu.
And he searches there to see if he can find your name.
Na anatafuta mle ndani aone ikiwa atapata jina lako.
David said, please don't blot my name out.
Daudi akasema kwamba tafadhali usilifute jina langu toka mle.
But for them, the sinners, blot their name out.
Lakini kwa wale wenye dhambi, uyafute majina yao.
Don't include their names with the righteous.
Usiaweke majina yao na wenye haki.
And we also saw in Daniel.
Na pia tukaona katika Danieli.
That when you evangelize, then you have a star, a shining star.
Ya kwamba unapomhubiri Kristo na kufanya uinjilisti, basi una nyota. Nyota inayometa meta.
And your name is in the book.
Na jina lako limo katika kitabu.
From today on,
kuanzia leo kuendelea,
we will never have, I am just a mshiriki.
Hatutawahi kusikia tena, ati mimi ni mshiriki tu.
I'm just a congregant.
Mimi ni mshirika tu.
We are going to have evangelists all over the nation.
Tuenda kuwa na wainjilisti kote kote katika taifa.
He says you are lukewarm.
Anasema wewe ni vugu vugu.
If a tree does not bear fruit.
Kama mti hawezi kuzaa matunda.
I'll prune it away.
Nita ukata na kuondoa.
So it is an end today.
Kwa hivyo ni mwisho leo.
You will never sit in that church listening, 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 listening.
Hautawahi kukaa katika hilo kanisa ukisikiza tu, kusikiza, kusikiza, kusikiza tu.
Now you get out.
Sasa utatoka nje.
Go to the kiosk.
Na kwenda kwenye kioski.
Go to the shop.
Na kwenda kwa duka.
Tell him Jesus is risen.
Na kuambia kwamba Yesu amefufuka.
Receive the Lord.
Mpokee Bwana.
Time is out.
Wakati umekwisha.
If you want your name to be in the Lamb's book of life.
Ikiwa wataka jina lako kuwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
You are not just going to evangelize for their sake.
Hautaenda tu kufanya uinjilisti kwa ajili yao.
You are going to evangelize for your sake.
Lakini utafanya uinjilisti kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe.
Because it is a requirement.
Manake ni hitaji.
Time for games is over.
Wakati wa mizaha umekwisha.
Now people will want their names into the book.
Sasa watu watataka majina yao yawe katika kitabu.
The book of Matthew chapter 7 verse 22 somebody.
Kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 22.
The truth now has come out.
Ukweli sasa umejitokeza.
Now tell me the truth.
Sasa niambie ukweli.
Pastor, tell me the truth.
Mchungaji, niambie ukweli.
Is my name going to be in the book of life if I do this?
Je, jina langu litakuwa katika kitabu cha uzima nikifanya hii?
Now the children of Jehovah will be asking, talking about the book of life, nothing more.
Sasa watoto wa Jehovah watakuwa wakiuliza, wakizungumza kuhusu kitabu cha uzima, hakuna kingine chochote.
Is it okay if I put on trouser?
Je, ni sawa kama nitavalia longi?
Is it okay if I dance like this?
Na je, ni vizuri nikicheza dance hivi?
No, they'll be asking, will my name be in the book of life?
La, hawatauliza hivyo. Watakuwa wakiuliza kwamba je, jina langu litakutwa katika kitabu cha uzima?
If I do this.
Nikifanya hivi.
They will be asking, if I do this, will the Lord blot out my name?
watakuwa wakiuliza kwamba je nikifanya hivi je Bwana atalifuta jina langu
from the Lamb's book of life
toka kwa kitabu cha uzima cha mwana kondoo
they will be talking about the book
watakuwa wakinena kuhusu kitabu
hallelujah
hallelujah
sweet Jesus
Yesu mtamu
loving Jesus
Yesu mwenye upendo
then at the end you find out now
kisha hapo hatimaye unagundua
he is Jesus the judge
kwamba yeye ni Yesu hakimu
and you are running and there's nowhere to run to
na unakimbia na hakuna pa kutorokea
you find out that you squandered you corrupted your life on earth
utapata kwamba uliyatumia maisha yako katika anasa uliyafisadi hapa duniani
but you did not take care that your name be found in the book
na haukujali kwamba jina lako lipatikane kwenye kitabu
Matthew chapter 7 somebody verse 21
Mathayo mlango wa 7 mtu mstari wa 21
He says not everyone who says to me Lord Lord will enter the kingdom of heaven
Anasema kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni
But only he who does the will of my father who is in heaven
Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni.
Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and perform many miracles?
Wengi wataniambia siku ile ya kwamba, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi?
Then I will tell them plainly.
Ndipo nitawaambia dhahiri.
I never knew you. Away from me, you evil doers.
Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu.
Finally the sweet Jesus.
Hatimaye Yesu mtamu.
That you have been preaching.
Ambaye mumekuwa mkimhubiri.
That you have been leading people to.
Ambaye umekuwa ukiongoza watu kwake.
Preaching the sweet Jesus.
Ukihubiri Yesu mtamu.
Listen to what he says to you.
Sikiza kile anachokuambia.
I never knew you.
Sikukujua wewe.
Get away from me, evil doer.
Ondoka toka kwangu, mtenda maovu.
The church did not know this.
Kanisa halikujua haya.
You have done miracles in his name.
Umefanya miujiza katika jina lake.
Prophesied in his name.
Umetabiri katika jina lake.
Done things in the name of Jesus.
Umefanya vitu katika jina la Yesu.
You are teaching another Jesus.
Unamfundisha Yesu mwingine.
He says to you.
Anakuambia.
I don't know you.
Sikujui.
As if you don't exist.
Nikana kwamba hata haupo.
And yet he created you.
Na ili hali alikuumba.
Verse 24 of Matthew chapter 7.
Mstari wa 24 wa Mathayo mlango wa 7.
He says, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock.
Anasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye hekima aliyeijenga nyumba yake juu ya mwamba.
The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock.
Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, lakini haikuanguka, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba.
The rock is the blood of Jesus.
Mwamba ni damu ya Yesu.
The rock is Jesus.
Mwamba ni Yesu.
Have you built your house on the rock?
Je, umeijenga nyumba yako kwenye mwamba?
If you don't build your house on this rock.
Ikiwa hautaijenga nyumba yako katika mwamba huu.
Who is this rock?
Je, huyu mwamba ni nani?
Very quickly before we continue with Matthew.
Kwa haraka kabisa kabla tuendelee na Mathayo.
The book of 1 Peter.
Kitabu cha Petro wa kwanza.
1 Peter chapter 2.
Petro wa kwanza mlango wa pili.
Verse 4.
Mstari wa 4.
Build your life.
Jenga maisha yako.
Build your house on this rock.
Jenga nyumba yako kwenye mwamba huu.
Who is this rock?
Je, huu mwamba ni nani?
1 Peter chapter 2.
Petro wa kwanza mlango wa pili.
Verse 4.
Mstari wa 4.
As you come to him.
Mnapo muendea yeye.
The living stone.
Jiwe lilo hai.
Rejected by man, but chosen by God.
Lililo kataliwa na wanadamu. Bali kwa Mungu ni teule.
And precious to him.
Na lenye dhamani.
You also like living stones.
Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai.
Are being built into a spiritual house.
Mumejengwa ili muwe nyumba ya roho.
To be a holy priesthood.
Ukuhani mtakatifu.
Offering spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus.
Mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo.
Rejected by man, somebody that rock.
Aliyekataliwa na wanadamu mtu huyo mwamba.
Build your faith.
Jenga imani yako.
On this rock.
Juu ya huu mwamba.
Build your life.
Jenga maisha yako.
On this rock.
Juu ya huu mwamba.
And this rock.
Na huu mwamba.
Is unpopular.
Haupendwi na wengi.
Rejected by men.
Aliyekataliwa na wanadamu.
And so that means.
Na kwa hiyo basi hiyo inamaanisha.
Those of you that have built your Christian lives on popular things.
Ninyi mliojenga maisha yenu ya Ukristo kwa vitu vinavyopendwa na kila mtu.
You will not be in the book of life.
Hamtapatikana katika kitabu cha uzima.
See that? You will not be in the book of life.
Hamtakuwa katika kitabu cha uzima.
You have built your life based on prosperity.
Mumejenga maisha yenu sawasawa na ufanisi.
Your faith based on which church can I go to and prosper.
Mumejenga imani yenu sawasawa na ni kanisa lipi nitakaloenda ili nifanikiwe.
Which church do people go and then they have new cars quickly.
Ni kanisa lipi ambalo watu huenda alafu mara moja kwa haraka wana gari jipya.
Which church is more popular? You go, many people are full. You are shaking your hands. You are standing and dancing.
Ni kanisa lipi ambalo unaenda, watu wengi wamejaa, munasalimiana mikononi, mumesimama mnacheza dancing.
Full thousands of people.
Limejaa kujama elfu ya watu.
Which church is the most popular in town?
Ni kanisa lipi ambalo linajulikana sana mjini.
And he said, build your house on this rock.
Na anasema, jenga maisha yako kwa huu mwamba.
This rock is rejected by men.
Huyu mwamba amekataliwa na wanadamu.
Not popular.
Hapendwi na wengi.
I am surprised. I don't know how many people have their names in this book.
Nimeshangazwa. Sijui ni wangapi majina yao yatapatikana katika kitabu hiki.
Popular.
Kupendwa na wengi, kujulikana na wengi kote kote.
Which church is the most popular?
Ni kanisa lipi linajulikana zaidi na wote?
Which preachers are most popular?
Ni wahubiri gani ndio wanajulikana sana?
Who makes me happy when they preach?
Ni nani ambaye hunifurahisha akihubiri?
Wherever. Which church do rich people go to?
Ni kanisa lipi ambalo matajiri huenda?
Which church is what? And he's telling me here, my ways, this rock is rejected by man.
Na ananiambia hapa ya kwamba njia zangu, humwamba umekataliwa na wanadamu.
And yet precious and chosen by God.
Na ilihali ni dhamani na teule kwa Mungu.
So there is no way you can build your faith.
Kwa hivyo hakuna vile unaweza kujenga imani yako.
Your Christian life.
Maisha yako ya Ukristo.
Popular things.
Kwa vitu vinavyopendeka na kila mtu.
And find your name in the Lamb's book of life.
Alafu upate jina lako kwa kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
Hallelujah. Sweet Jesus.
Yesu mtamu.
Loving Jesus.
Yesu mwenye upendo.
Then at the end you find out now.
Alafu hatimaye unagundua sasa.
He is Jesus the judge.
Yeye ni Yesu hakimu.
And you are running and there's nowhere to run to.
Na unakimbia na hakuna mahali pa kukimbilia.
You find out that you squandered, you corrupted your life on earth.
Unapata ya kwamba ulitumia maisha yako katika anasa, uliafisadi hapa chini duniani.
And you did not take care that your name be found in the book.
Na haukujali kwamba jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima.
Now you have to decide if you surely want your name in that book.
Sasa ni lazima ukaamue ikiwa kwa hakika unataka jina lako katika kitabu hicho.